BK
hanging over my head.
Kono juu ya hewa, nangumi kai punch. Meditation na mafella, dedication kwa big bang. Mwambia nilikuwa fan, choose one, pick one. Nilipanda Baker Homa, na Vrila linchokoza. Siseme si miujiza, na Kanyari alikupona. Economy ni tech, kamera ruka we shona. Pia mi, najuliza mbona mbona. Wanalipa kuni cheki so, ustake ona. Ngumi chini bang kichwa na nywele kitingika. Wito mi nisha itika na ngoja kukatinga. Maisha kubadilisha daily na wakilisha. Wale true wa hulika na warembo pia mnasikiza. Twende juu iko nini kichwa kichwa iko nini. Nikuja na mdomo ikiwa bangi lakini pia kibaki hakubaki. Na kwanza ninataki one for hip hop kwa my brothers and my sisters. Ngumi chini bang kichwa na nywele kitingika. Wito mi nisha itika. Ngumi chini bang kichwa na nywele kitingika. Wito mini shaitika. Waki flow wana know. Waki flow wana know. Wana know. Waki flow wana. 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 Waki flow wana know. Wana. Kawe ni hili tapi kawe ni hindiyo ngapi. Nda wambia marangapi ya bike ni rudie hadi sangapi. Umeka sana ume overstay. Sin confused na kamwistay. Na mwezi kena sana unambia pizza angu zime delay. You ni champions only. Na bada unacheza kwa relay. Na wakumbusha enzi zile tukireplay DJ. I say safari mekuwa nefu. Asia kwa na wembe hana kilevu. Sura si ndefu. Ayongeza kilevu. Kwa kombichi kwa ngumifu. Kama juda ni msaliti. Asipigiwe saliti ya sachiwa singe na mabaruti. Mina reason tofauti. Wasn't confused to your beauty. Napenda gama budi lakini sangine mukunyonga uji. Nachunga usini uti juki mangumi misi na budi. Tofauti ya zembe na pudding. Moja ni bodybuilding. Ingine ni bodybuilding. Na muka mikiwa shooting. Muka mikiwa shooting. Lyrically ni migo intruding. Globally na come confusing. Who's asking? My love is gold. Yes I am still abusing. Who's asking? Jina fans kuliko CPK. Who's asking? Gina see me FBK.
FBK. FBK. FBK.
Ngumi chini bang kichwa na nywele kitingika. Wito mini shaitika. Ngumi chini bang kichwa na nywele kitingika. Wito mini shaitika. Waki flow wana know. Waki flow wana know. Wana know. Waki flow wana. 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 Waki flow wana know. Wana.